It's World Contraception Day, normally commemorated every 26th September, every year. Now this year's theme, we're leaving no one behind, expanding sustainable access to contraceptives, especially during this period of COVID-19. Yes, I...
Itakuwa bora kwa wazazi na vijana kuamua kupanga uzazi, maana itakupa nafasi bora ya kukaa na familia na kuwapa masomo. Wazazi huwa na wakati nzuri na familia zao, wapalishe bora na mavazi familia zao. Itakuwa vyema tafuta ushauri jinsi ya kupanga uzazi kwenye vituo vya afya na mawaziri wa afya, jinsi ya kupanga uzazi. Tutumie mipira ya kike na kiume, Privata use intrauterine device kupanga uzazi, ama utumie any form of implants kupanga uzazi. Tupange uzazi, mama wewe, tupange uzazi, dada wewe, tupange uzazi, baba wewe. Ili kutumie mipira kupanga uzazi, mipira ya kiume na kike kupanga uzazi. Better use the contraceptives, my people, for better tomorrow. Chagua njia yako ya kupanga uzazi, chagua njia yako uipendayo, kupanga nayo uzazi. Tupange uzazi, mama wewe, tupange uzazi, baba wewe, tupange uzazi, mama wewe.
Okay, ningependa kushukuru waziri wa afya, Daktari Mary Anyenda. Tunashukuru waziri wa afya, Profesa. Tunasema shukrani sana kwa kazi nzuri mnayofanya ndani ya Vihiga County, County 038. Vile vile pia tunashukuru sana mashirika kama vile Tupange Pamoja, Trigger Rise, Tiko, Marius Jobs, iPass, pamoja na Kimet. Asante sana kwa kazi mnayofanya nzuri sana. Na wazazi, ninawahimiza mkatafute ushauri na njia za kupanga uzazi kupitia wahuduma wa afya katika hospitali zote.
Wananita Odevani, the heaven material.
Tupange uzazi, tupange.
Laughter music.